Lapha kulobo busuku ukuza lobo bufakazi nokuzwakalisa kwehlukile kokubonga kuNkulunkulu ngalokho abeyikho kubobu lonyaka odlule, futhi ngifuna ukujoyina ubufakazi bami nabo. Bengicabanga odadewethu emuva lapho befakaza esinkweni phezu kwamanzi, bese kuthi-ke umfowethu Slaughter nomfowethu Graham bekhuluma ngokuthi lapho amasondo okuphila okufayo emansi mhlawumbe kungaqondwa ngokuyikho lapha, kodwa lapho phambi kwesihlalo sobukhosi uNkulunkulu wazi konke ngazo zonke izinto. Ngakho-ke silapha nje kulobo busuku ukuthi nje angikholele kuphenyeni ikhasi elisha noma into efana naleyo ukuthi uvele ulibuyisele emuva ngakusasa, kodwa manje sizoza futhi sizinikele kuNkulunkulu ukuze sikhonze futhi simbonge ngalokho thina abeyikho kithi, futhi simcele ukuthi aqhubeke nokuba nathi kuthi akube kungcono kakhulu. Ukukhathala nje kancane kulobo busuku ngibe nabanye abantu zolobusuku engikange nabo, futhi mina ngihlale isikhathi esidanyana, futhi namhlanje besiphumile ngokuphathekayo usuku lonke, futhi ngakho-ke nje sizizwa sithi ukukhathala kancane, futhi ngeke ngihlale isikhathi eside kakhulu lapha. Kodwa ngifuna ukuphendulela ke ipulpiti kumfowethu Funke, futhi uyisikhulumi sethu, bese kuthi-ke umfowethu Wode ngiyacabanga uzomlandela, bese kuthi-ke ngakho-ke uma bonke bezohlala nje kuthe namuhla ngeke ngikusho lokho lapha, kodwa niyabo ngikwenzile nje. Ngakho-ke ngibona umfowethu Funke ehlezi emuva lapho enikele ikhanda lakhe lelo ihlaye elincane kuye bazalwane, futhi kodwa lokho kunjalo impela banenhlanhla yokulandelana khona manje emizuzwini embalwa. Kuthi ngakho-ke sinezikhulumo eziningi lapha kulobo busuku niyazi, ngakho-ke sisalelwe amahora amathathu, futhi ngakho-ke sizozama nje ukuphuthuma sihambisane ngokushesha singakwenza ngezinye izikhathi. Lento encane nje engifuna kuyisho ngalesi sikhathi imayelana nobufakazi bukadadewethu lapho kudadewethu Leopard ngiyakholwa igama. Ngithe ukwenza uhlelo okusha lapha njengoba nazi emavikini embalwa ayedlule, noma mayelana nabantu abashayela ehhovisi, bese kuthi-ke umfowethu Cox nabanye bazongixoxela udaba noma ngabe kuyini, futhi ma ngihambe njengoba ngizizwa ngiholeleka ukuba ngihambe, futhi uhe yileyo ndlela yokukwenza. Ngokunye okusa mina ukubuka ngaleya nezingcingo ezahlukene, kwakukhona udadewethu Lake nomfana wakhe wayesengozini. Ngikholwa ukuthi umfowethu Cox wangitshela ukuthi kwakuyilokho. Umfowethu Cox futhi bakhipha ubende futhi elele seseduze kokufa, futhi omunye umfowethu ebengiphumele ezintabeni naye kulo nyaka uhambweni, futhi elele lapho opha ezibilini mhlawumbe udlavuza, futhi eCalifornia yonke nje indawo kwaba ntu abehlukene obegula, futhi bengiphumile ukuyokhuleka, futhi ngiyangena. Futhi mina umngami wayengitshele ukuthi umfowethu Slaughter wayeshaye ucingo ukuthi ize mayelana nencane noma udadewethu Slaughter oyedwa mayelana nentombazanyane eyayiphezulu lapha ngelinye isonto. Ngavele ngangena futhi ngahlala phansi ngacabanga, awu uNkulunkulu othandekayo, ngina konke lokhu, futhi bengibakhulekela bonke ukuthi futhi wena ufuna ngenzeni na, futhi kakilokhu ngizwa ukuthile mayelana nengane encane. Awu ngabuyela emuva kuyobheka ukubona ukuthi sasinani mayelana nengane encane, futhi ngashaya ucinge ezansi kudadewethu Cox ukuthi yona uma noma yini ngengane encane, angekho owayebonakala azi noma yini mayelana nengane, kwakungewona umbono. Kodwa nje ukucindezela emoyeni ukuthola ingane encane mayelana nengane encane egulayo, awu into kuphela engingayithola esondele kwakuyileyo ngane ababekhuluma ngayo evele ezansi eKentucky. Awu akuzange kubonakale sengathi lapho bekubalula lokho, akuzange nje kubhaliswe kahle ngandlela thize, futhi ngangicabanga mhlawumbe umbono ubungafika nje kancinyana, kodwa kwakungenjalo, akuzange kuphenduke umbono, futhi ngangilokhu ngizibuza. Ngabuyela ekamelweni lami ngedwa ukuyokhuleka, futhi ngacabanga kukuphi mayelana naleyo ngane manje na, ngabe kukhona nomaphi ukuthi ngingacabanga ngengane na, futhi ngesonto elidlule noma ngesonto ngeviki noma into efana naleyo ngangihlezi emuva lapho kwase kufika intombazanyane yahlebeza endlebeni yami emva kwami yathi, kulekela udadewethu omncane, udadewethu oyingane. Futhi kwakuyintombazane encane yakwaLeopard ngahle ibe lapha kulobo busuku, angazi ingumfo omncanyanyana omuhle kakhulu intombazanyana. kuthi kwenzeka nje ngaphenduka ngathi kulungile sithandwa kanjalo futhi ngakho ke ngathi nje ukukhothamisa ikhanda lami ngale futhi ngaqala ukukhulekela ingane futhi ngavele ngaqhubeka ngakhohlwa ngakho futhi kwathi nje lapho lokho kufika emqondweni wami ukuthi ize kwenzekile ngase ngazike ukuthi lowo bekunguNkulunkulu ngakho khona ke ngihambile futhi ngabuza umida lapho ababehlala khona futhi wayengazi kahle ngakho ke sabeke ebhukwini lezincingo sasesithola inombolo yabo futhi futhi ngathi ukuthile futhi baningane kulayo ngiyakholwa noma iviki ledlule noma ukuthize iviki noma izinsukwini eziyishumi ezidlule babe nengane kulayo ngakho ke ngathi kukhona ukuthize ngalokho manje ebhekani futhi ngishaye ucingo ezansi lapho futhi akekho ophendulile awu khona ke ngibuye ngashaya ucingo kuNkosikazi Cox futhi ngathola inenikazi lapha unina futhi ngakho ke ngashayela unina futhi uthe ngani ngimtshelile ukuthi bekuyini futhi angahle abe lapha kulobu busuku ngiyaxolisa angiboni wesifazane ngingahle ngimazi uma bengingabona ubuso bakhe kodwa ungitshele ukuthi ingane ibise siphendlela kukubi kakhulu futhi ubeyithekelisa ngegazi ngaleso sikhathi awu ngathi dadewethu angazi angeke ngisho ukuthi ngumbono manje ngoba kusiwo kodwa into nje engingakwazi kuyinyakazisa kuyangicindezela nje kuleyo ngane bengingavele ubukeka sengathi leyo ngane nje phambi kwami ngakho ke ngiqhubekile futhi ngathi angeke ngihambe manje ngoba ngiyazi ukuthi bekungathatha isikhathi ukunika ukuthekelisa igazi futhi bakunikeza ngekhanda lapha ngiyacabanga ngakho ke bona ngiyazi kubuhlungu kakhulu futhi kubi ngakho ke ngivele ngalinda ngangena futhi ngaphulekela ingane futhi ngilungiselele ngicabangile yilene yindawo lapho uNkulunkulu engiholela khona futhi ngaphuthuma ngaye esibhedlela futhi ngacela ukubona ingane futhi bangithumele lapho ingane ibikhona futhi ekunjeni ngihlangane nomama ohlezi okhona manje futhi ungitshele ukuthi umama wakhe umbambile cishe ihora ngaphambi kwalokho noma into enjalo futhi umtshelile lokho inkosi ebingicindezela ngakho ukuba ngiye kuleyo ngane futhi lapho esebuyela empeteni ingane yayilene lapho ikhahlela yenzisa kwengane futhi ihleka ngakho ke ngangena nensizwe encane yayikahlela nje futhi ihleka inceliswa ebhodleleni layo lencane nakho konke ngokujwayelekile nje njenganoma yimuphi umntwana wake wambona empilweni yakho futhi ngavele ngabeka izandla zami phezu kwalowo mfo omncane manje niyabo ngase ngimbusisa ngase ngiphume esakhiweni futhi ngavele ngezwa umama esho emizuzwini embala edlule sebevele bayithathile bayise ekhaya ngakho ke lokho bekuyizolo ngenkathi kwenzeka futhi namuhle ingane isekhaya iphilile ngakho ke si lokho bekungukuthi lokho kungcono kunami ngishaye izincingo ezikhulu ngaphakathi kimina ukuthula phambi kwenkosi ukuze ingakwazi ukukutshela nje ukuthi uyephi futhi ngase sonke isikhathi kuphelele yabo yinkosi eholayo manje omunye uthi awu hamba uye ngapha futhi Branham yehlela lapha ungena esiyaluyalini esinjalo kulokho nalokho lokho wena uNkulunkulu angeke akhulume nawe uma nje ubungahlala phansi uthi ngiyakubonga kubeke phambi kwenkosi uthi manje inkosi wena ufuna ngenzeni ngalokho na manje uyazi ukuthi ngenceku yakho nalokho wena kodwa niyabo inkosi yazi ukuthi ngiyizo yalapha ngokushesha nje lapho isikhulumekizini yami uyiphulukisile ingane ngaphambi kokuba ngisho ngifike lapho kunjalo niyabo ngakho ke niyabo yabo mnumzane niyabo bekungemina ngiya lapho manje wena uthi bekuyini lokho mfuthi Branham na niyabo sineziphiwo emzimbeni kaKristu futhi umoya ongcwele oqobolwawo wazi ukuthi lokho kwakuyini isinxuselo lapho umoya ongcwele wawucindezela phezu kwami kuleyo ngane futhi kwathi nje ngingakhulekela ingane ngisho nasekhaya futhi ngayenganeni ngoba lokho kwakungukugcwalisa akushoyo umoya ongcwele wenza ukunxusela lapho ezintweni esingenakuziqonda ngisho niyabo akamangalisi yena na ngiyanitshela bangane kulobu busuku nginokuningi kakhulu engingabonga ngakho angazi nje ukuthi ngizoqala kanjani futhi bengingeke ngisho ngizame ngithole angazi ngizofunda nje amazwi ambalwa lapha embhalweni futhi ngikhulume ngawo imizuzu embalwa enkosi Thanda kodwa kuqala ngifuna ukuzwakalisa ukubonga kwami kuJesu Kristu indodana kaNkulunkulu ongisindisile futhi wangihlanza egazini lakhe uqobo futhi nginika leli themba elihle nelikhazimulayo ukuthi ngolunye usuku ngiyombona ubuso nobuso futhi angikuma lapho ekulahlweni ngoba igazi lakhe selivele lingihlengile futhi ngihlekiwe kulobu busuku ngegazi lenkosi uJesu Kristu futhi Loko angiphe khona ukuba ngibe umfo wakithi embusweni ofanayo nonke niya kuwo futhi thina ndawonye sizindlalifa ezihlanganyela kanye naye enkazimulweni kuyinto emangalisa kanjepho futhi bengihlezi ezoloko sedlwa ngekhuluma nabanye abantu okhona ngaleso sikhathi futhi namhlanje ezansi le ezansi kwe-Elizabeth etafuleni likamfowethu lapho ebesihlezi khona sinedina namhlanje futhi besikhuluma ngamaqiniso ayisisekelo noma ivangeli elisisekelo esinalo futhi iqiniso elinjalo ngaleya kwanoma yiliphi ithunzi lokungabaza asinandawo nhlobo yanoma yikuphi kungabaza leli tabenakele nabantu amalunga alo nabantu basejeffersonville namaphethelo bayokuma ekwahlulelweni uma singasindisiwe sizoma ngokuphelele ngaphandle kwezaba esikhathini esithize sedlule njengomfundisi osemusha ngenkathi imvuselelo yami yokuqala ifika benginayo ngapha ekhoneni lapho lo mklamo wezindlu ethendeni ngangiphaphathiza iqembu ezansi emfuleni ngalelo sonto entambama ngenkathi ingelosi yenkosi yenza ukubonakala kwayo kokuqala emphakathini ekuqinisekiseni umlayezo engangizowukhuluma futhi kwakungukukhanya okwehla kuvela ezulwini futhi kwama lapho abantu mhlawumbe basethabenakele kulobu busuku abama futhi babona lokho kukhanya futhi ngaqala ngaya phambili ngikuxoxa kanjalo njalo futhi nonke niyazi ukuthi indaba ihamba kanjani futhi kuqhubeka futhi kuqhubeke futhi abantu ngesinye isikhathi bayosuka bahambe futhi bathi lokho umcabango nje bayoshiya umhlangano lapho abantu bebeyokubona futhi basuke bahambe bathi ngikubonile abanye bathi awu angikubonanga manje kusobala uNkulunkulu uvumela abone lowo afuna ukubone ngenkathi zazize landela izinkanyezi akukho nelilodwa echashaza lomlando lanoma yikuphi ukupopola kwasemkhathini lanoma yini futhi babegcina ngisho isikhathi ngezinkanyezi kodwa akekho obonele yonkanyezi ngaphandle kwezazi niyabo kunjalo ngoba zaziyibhekile futhi zazilindele ukuyibona futhi yabaholela kuKristu futhi lokho yedlule kukho konke ukupopola kwasemkhathini futhi lapho abantu bebuka eziphakaphakeni ukuba basho izikhathi nokunye nokunye kodwa akukho muntu wayibona ihamba ngaphandle kwezazi ngokuba zazihloselwe ukuba ziyibone uNkulunkulu ehlose ukuba ubone into ethize uzoyibona Eliya emiyedetane ngaleso sikhathi futhi waqalaza futhi inceku yabuka ngaphandle yase ithi wo buka amaSiriya ayekanisile kodwa eyakhe Eliya wathi ngani baningi abanathi kunalabo abanabo waqalaza kabonanga lutho kodwa Eliya emi lapho wathi yena uNkulunkulu wathi vula amehlo lensizwe nkosi futhi lapho ngamehlo afanayo amehlo abonayo kuphela ukuthi lapho evula amehlo akhe ngakulowo umprofeti kwakumiza ingqole zomlilo namahasho umlilo futhi niyabo yena kwakuyi kusendaweni etheze futhi siyazi ukuthi ubukhona bakhe bunabantwana bakhe abakholwayo bengikhuluma ngathi ekamelweni kwakuhlezi umkami futhi sasikhuluma ngalokho kukhanya okufanayo lapho kufika futhi kwathathwa isithombe sakho futhi nje ngithathisele emuva kulobo busuku kulokho okumangalisayo ngiyakholwa ukuthi okungenani oyedwa noma abantu ababili abantu abathathu ngikuragele kwakukhona esakhiweni manje okungu-David emuva lapho umfowethu Ward nodadewethu Ward kwakuse-Houston e-Texas ngenkathi isithombe ngenkathi uNkulunkulu esivumela ukuba sithathwe manje uma ubumile kulobo busuku futhi wabuka leyo ngelosi izongeza kukhona abaningi benu phakathi lapha mhlawumbe abangakaze bayibone kodwa niyabo lokho kukhanya insika yomlilo yahola abantwana bakwa-Israyeli leyo eyangena ezitokiseni ezasejele noPetro futhi yamkhulula etilongweni lengelosi yenkosi futhi nansi lapha emva kwawo wonke lawo makhulu yebo izinkulungwane zeminyaka iselapha nathi manje niyabo futhi yaba nesithombe sayo sithathiwe imi lapho engangimikhona manje qhamo hhayi ukwenzela mina kodwa ukwebandla okomzimba wamakholwa niyabo kungokomuntu wonke manje qaphelani uma ngiyakholwa ukuthi empeleni kwakuyinsika yomlilo yangempela eyahola abantwana bakwa-Israyeli anikukholwa lokho na insika yomlilo nje futhi empeleni ngiyakholwa ukuthi lokho kukhanya kungena etilobeni futhi lapho uPetro ayekhona animukholwa lobo bufakazi na ngiyamukholwa ngayo yonke inhliziyo yami ngaphezu nje kokuba ngikholwa ukuthi igama lami nguWilliam Branham ngiyakukholwa lokho niyabo ngiyayikholwa leyo ndaba Kodwa lokho sinobunye ubufakazi obuqinile obuqavile ngakho kunalokho sinabo sinobufakazi obengeziwe obuqinile obuqavile manje ngiyakukholwa lokho ngokukholwa futhi ukuba ke ingelosi yeNkosi bimi lapha manje izungeza futhi onke amehlo enu abeyofanekisa ukuba akubone lokho bekungaba kuhle kakhulu kodwa ukubuka esithombeni sayo kubufakazi obuningi kakhulu kunalokho ukube ubukubuka ngamehlo akho niyabo kunjalo na ngoba ungahle ube nokukhohliseka kwamehlo kodwa lowo leyo camera ngeke ithathe ukukhohliseka kwamehlo angeke kwenze ngoba yikamera futhi izothatha Ithombe sangempela ifanele ibe lapho ukuze kushaye ilensi ingilazi yenkoqa imisebe yokukhanya yabo ngaba nokukhohliseka kwamezo nezinto ezibukeka sengathi yikho ngenkathi kungesikho yabo kodwa lapho isithombe ukuthi kuthi bekungaba yinjula mqondo ungasho ukuthi uyakubona lokho lapho na futhi lokho uthi yebo ngiyakukholwa futhi ukukholwe kakhulu uze ngempela ucabanga ukuthi uyakubona ngenkathi ungakuboni yabo kunjalo kodwa lokho kuyinjula mqondo kodwa wena kuvele ukucindezele kakhulu ngokomqondo ngakukho kuze wena ucabange nje ukucabange kakhulu kuze kube ngokoqobo cabanga nje kukhona othizo kuzindayo kanye futhi abakuzondi kodwa ucabanga ukuthi baya kuzonda futhi lokucabanga nje abangethandi futhi into yokuqala uzobe ugwema lowo muntu kuyilapho bengenzanga lutho kuwe futhi emva kwesikashana kuba ngokoqobo kakhulu kuwe kuze ngempela ukhole ukuthi lowo muntu ongakuthandi futhi ungathe uba xabalasele noma usho ukuthi izi kuwe isibonelo nje umkakho noma umyeni wakho noma umakhelwane othize noma into enjalo lapho umuntu emsulwa ngokuphelele kunoma yipi into embi kungenxa ukuthi uvele ukucabange kanjalo kodwa kuze kube ngokoqobo kuwe manje ndiyabona ukuthi ngiqonde ukuthini na kodwa empeleni lapho isithombe sithathiwe sizofanele sibe lapho ngakho ke kulobo busuku sedlulile njengoba umfowethu Graham ezwakalisile esikhashaneni sedlule eningi impumelelo nokungaphumeleli kwebandla nokunye nokunye sedlule ezingozini eziningi izinkathazo nezihibe lokho kuye kwahlelwa ngokwehlukile washo ukuthi sasengabanganake nabagcinqeki abangcwele nazo zonke izinhlobo zamagama nokunye nokunye kanjalo kodwa nokho phakathi kwakho konke uma leli thebenekele belizoshiswa liphele lobu busuku futhi bengingafanele ngife nani nonke nifanele nihambe nani kulobu busuku ubufakazi bethi buyiqiniso ngokoqobo kulezigidi zabantu abazile ngayo futhi ubufakazi besayense buyafakaza hayi izwi lethu kuphela esilisho ngaphambi kokukhanya ngaphambi kokubengelosi ike ize ithathe isithombe sayo wafakazwa kusukela ebuntwaneni ukuthi lokho kukhanya kuyafika iminyaka abaningi benu abahlezi lapha bangizwa ngikhuluma ngakho iminyaka neminyaka futhi bazi konke ngakho iminyaka neminyaka ngaphambi kokuba isithombe sike size sithathwe futhi ngenkathi izwe lesayense lithole isithombe sayo kwakuyinto efanayo impela esafakaza ngayo ngakho ke lokho kukhombisa ukuthi ukhuluma iqiniso kuyiqiniso ngokuphelele ngakho ke kulobusuku ngibonga kakhulu kwazi ukuthi Jehova uNkulunkulu omkhulu owake wabonga entabeni yaseSinayi owake wama entabeni futhi wafundisa imibusiso futhi wavuka kwabafileyo phakathi kwethu kulobusuku futhi uyafana njengoba wayenjalo ngaleyo nkathi unjalo namuhla futhi uyoba njalo kuze kube phakade futhi kucabanga ukuthi yena uNkulunkulu wasezulwini wayezo zihlambalaza yena uqobo ukwehla futhi azihlanganise nabanjengayo nathi lapha abantu abampofu hayo kuningi kwempahla yalelizwe futhi nje ongafundile nginjalo futhi nokho wangithanda kakhulu kangangokuthi wehla futhi wangisindisa ngomusa wakhe akukho engangikufanele noma engangingeke ngikwenze kodwa wangisindisa ngoba ngaphambi kokusekela kwezwe wangimisela ngaphambili ukuba ngisindiswe ngokwazi kwakhe ngaphambili ngaphambi kokuba umhlaba uqale futhi wonke umunye umuntu osindisiwe wabenzela into efanayo wo into emangalisa kanjena pho Ithube lihle kanjena ukuyilo pho Futhi isifiso senhliziyo yami yonke siwukuthi kulonyaka uNkulunkulu ezozo umkhuleko wami ngingahle ngingakwazi ukuhlala manje kuze kube phakathi kwamabili nginamantombazanyana amabili emuva lapho ayozela futhi iyatetema futhi iyakhala kungase kudingeke ngiwakhiphe kuqala futhi ngifuna ukusho lokho uma ngingalitholi ithi uma lokubuya ngesukume futhi ngifakaze ukuthi ngifuna ukunibonga ngamunye wenu ngomkhuleko wenu eningikhulekele wona kulonyaka. Uma niyo-ke ningenzele phansi sengihambile kunjengoba nje ningiphakamisa ngomkhuleko ngiqhubeka kanjalo empini. Futhi ngiyanithanda njengoba umfowethu eshile esikhathini esedlule ngayo yonke inhliziyo yami. Angifiki lapha njengoba bengifanele. Angikwazi ukubona abantu futhi ngikhonzise ekhaya njengoba ngifuna, njengoba inhliziyo yami njalo. Kodwa ngingumuntu nje futhi nginqunyelwe kakhulu emahoreni athile namandla athile nokunye nokunye. Kuli manje kodwa ngosizo lukaNkulunkulu uma ezongisiza ngifuna lonyaka ube ngonyaka omkhulu kunayo yonke ngake ngaba nayo empilweni yami. Manje sengibe ngomusa kaNkulunkulu ngizuzele uKristu imiphefumulo engaphezu kwengxenye yesigidi. Futhi ngiyethemba kulonyaka ukukwenza kube yesigidi esigcwele uma uNkulunkulu ethanda. Isizathu uma uNkulunkulu evuma ngifuna ukuqala phansi ngedabule amazwe angaphandle futhi masinyane nje uma ngokwezezimali nokunye nokunye sikwazi ukukwenza. Futhi singene kwamanye amazwe ngaphezu lapho sizuza khona izinkulungwane eziningi kakhulu ngesikhathi sodwa. Futhi ngiyazi ukuthi usuku selusondele, amahora asechithiwe kakhulu ukuhalala kuyehla bangane. Futhi ngifuna ukwenza konke engingakwenza ngokuba lesi yisikhathi kuphela wena nami esiyobe sibe ngabafayo. Lesi sikhathi kuphela siyoke sibe nenhlanhla lalo lonke iphakade ukuzuza umuntu othize kuKristu. Asikwenze konke singakwenza, asibeke lonke ihora ngalinye esingakwazi ukulenza enkazimulweni yakhe. Leyo yinjongo yami kulonyaka ozayo. Futhi ngosizo lukaNkulunkulu imikhuleko yenu ngizophumelela. Ngakho-ke ngikhulekeleni manje. Futhi manje sikhothamisa amakhanda ethu umzuzwana nje ngokuvula kwezwi. Baba, leli yizwi lakho laphakade libekwe lapha phambi kwami. Akekho umuntu ezulwini noma emhlabeni owaye fanele ukuthatha incwadi aqaqe izimpawu noma abuke kuyo, kodwa iwundle lahlatshwa kusukela kusekelweni kwezwe. Manje siyalibiza futhi uma sithole umusa emehleni akho siyakhuleka, oh wundle lukaNkulunkulu, ukuthi uzothatha le mizuzu embalwa manje njengoba siphenya imuva amakhasi ezwi lakho futhi livulwe ezinhliziyweni zethu ngokuba sikucela egameni likaJesu. Amen. Manje bengizodadisha isikhashanyana nje kule ntambama ezintweni ezimbalwa engizokhuluma ngazo okwalobu busuku, kodwa angikwazanga ukungena ngesikhathi ukwenza kanjalo. Ngakho-ke umkami wehla noBili futhi ngidingeke ngifinyelele phakathi futhi nje ngiphenye iBhayibheli. Futhi ngicabangile awu ngizokweqa lokho uMelkizedeki. Futhi ngicabangile oye uma ngingena kulokho abanye abafowethu bebengeke babe naso isikhathi sokukhuluma. Futhi ngakho-ke kulokho ngibambelela lokho ezinsuku kweni ezimbalwa inkosi Thanda. Ngakho-ke uma sinesikhathi esiningi manje bese ukuthi-ke ngithole isahluko seshumi sezenzo sikhuluma ngebandla lasekuqaleni. Uma noma ubani efisa futhi enebhayibheli lowo ongaphenye ezenzweni isahluko seshumi ngokuba isiyalo esincane nje imizuzwane embalwa. Futhi ngekatheni esaphenya ngizonikeza ukubuka okuyoba yikho kuncane kwemuva ngesonto elidlule, iviki elidlule. Ngiyakholwa manje noma ngesonto elidlule bekuyilo ivikele dlule ukuthi sitatishe incwadini yezenzo mayelana nebandla lasekuqaleni sisezenzweni zesibili. Ngiyakholwa lapho ngenkathi bededelwa bahambe futhi baye kokwabo kukanjani, uPetro wabatshela ngokuthi babefanele baphenduke kanjani futhi babhapathizwe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelela kwezono zenu futhi bemukele umoya ongcwele. Manje ngikathanda ukwenza ukuzwakalisa kuncane ngabe noma yini ikahle kulobu busuku emsamuna. Bukani, niyabona wonke umuntu ubelokhu ethi mfuthi Bill angekho kuqondayo. Awu, mhlawumbe nginqaba encanyenyana kodwa niyazi, kodwa angiqondile kuba njalo. Kodwa nginemibono yezinto nezinkolelo zami. Manje ngike ngempela ngikholisisekile ukuthi izinto eziningi lokho kusempalweni, lokho kungobu apostoli ukuthi asikwenzi kulolu suku. Futhi okwesibonelo, into eyodwa abantu abaningi bathe kanjani uma uphande kuleyo mihlangano yokuvangela, ubayisa kanjani abantu abayizinkulungwane ezingamashumi amathathu e-altare ukuba basindiswe na? Badingekile ukuba beze e-altare ukuze basindiswe. Into kuphela abafanele bayenze ukukholwa enkosini uJesu Kristu, kunjalo na? Ngifuna nje ukunibuza ukuthize futhi kucabangeni khona ngonyake ngizothola izincwadi zenu kuliviki elizayo niyabo nginga ngikwazi ukuba yikatolika kodwa ikatolika likholwa ukuthi lelizwi liphefumulelwe kodwa ibandla lingaphezukwezwi angekwazi ukuba iprotestani ngokuba amaprotestani avele athethe kuningi lokho acabanga ukuthi kulungile futhi okunye kwakho akuphefumulelwe ngakho-ke ngikholwa yilokho okushiwo yibhebheli ukuthi kuyiqiniso ngikholwa ukuthi lelo yizwi likankulunkulu ukuze ngikholwe lokho ngifanele nginikele impilo yami yonke nentando yami yonke kulokho ukukholwa ukuthi lelo yiqiniso ukuthi akukho okunye okuyiqiniso ngaphandle kwalelo akusekho okuyokwengezwa kulo noma kukho okuyosusa kulo yileyo ndlela nje elifanele libe ngayo futhi noma ubani oyosusa kuleyo ncwadi noma engezele kuyo okufanayo kuyosuswa encwadini yokuphila washo uNkulunkulu esambulweni noma ubani osusayo noma nezele kulokhu leyo yintando kaNkulunkulu ephelele nesambulo sikaJesu Kristu kubantu kunjalo manje ukuze ngenze lokho ngifanele ngikhole ukuthi izwi likaNkulunkulu liyiqiniso ngokoqobo futhi ezenzweni zesibili amashumi amathathu nesishiyagalombili inkathi uPetro ethi phendukani nonke bathi madoda abazalwane singenze njani na kuqala ngabefuna ukusindiswa manje bhekisisane yena uyakhuluma lapho kwabangakholwayo manje bhekisisane ukuthi wathini wathi phendukani yilona lowo manje kusho ukuthini ukuphenduka na ukuphenduka kusho ukuzisola ngalokho kwenzile isibonelo nje uma-ke ngijike ngapha ngo lapha manje futhi ngishaye umfowethu ngaphandle kwesizathu futhi ngifuna ukuphenduka ngakho bengiyothi mfowethu Neville ngiyaxolisa ngenze lokho niyabo awu khona-ke uma ngithi ngiyazisola ukuthi ngikwenzile futhi ngikusho ngokusuka enhliziyweni yami ngingophendukile futhi uma ngiyazisola ngezono zami futhi ngicela uNkulunkulu angithethelele ngingophendukile ngabe kunjalo na kulungile uPetro wathi phendukani noma nize sole ngezono zenu
and then be baptized in the name of Jesus Christ.
Mesege ni papatizwa igameni lika Jesu Kristu ukukuthethelelwa kwezono zenu ukuthi niyakwemukeliswa isiphiwo sika moya ngcwele ngabe lelo iqiniso na ulungile endlini nini uPaul no Sila babekade benomhlangano ukuthi babekade beboshiwe beshayiwe ngoba babekhipha umoya omubi kumguli futhi ngekathi bese jele lase Philippi futhi ngalobo bosoko lapho bahlabelela amaculo futhi bona inkosi yathumela ukuthi amazama komhlaba futhi kuzamazamisa ijele kanzima kakhulu kwaze kwathi lona amaketango aqathaka ezandleni zabo umgciniziboshwa wahosha inkemba yakhe ukuba azibulale futhi uPawulu wathi ungazilimazi ngoba sikhona sonke futhi wathi yini angayenza ukuze asindiswe na
on the Lord Jesus Christ with all your heart.
Wathi khole nkosini uJesu Kristu lendlu yakho yonke yonke inhliziyo yakho futhi uyakusindiswa wena nendlu yakho qaphelani khole nkosini uJesu Kristu.
Now if a man is sorry for his sins
manje uma umuntu ezisola ngezono zakhe ngifuna nje ukukuthatha kalula ukuze kuzocwila kujule ngempela
if a man is sorry for his sins and repents being sorry for his sins
uma umuntu ezisola ngezono zakhe futhi ephenduka ezisola ngezono zakhe futhi emukele uJesu Kristu njengomsindisi wakhe ezonweni zakhe futhi abhaphathizwe egameni likaJesu Kristu
uNkulunkulu
ngaphansi kwesibopho ngawo lowo mzuzu ukunikeza umuntu umbhaphathizo kamoya ongcwele uma engenjalo angeke akaligcinanga izwi lakhe ngabe kunjalo na manje kungani yonke imihlangano ehlala isikhathi eside khona-ke na kungani bonke ubufakazi nezinto esifanele sibe nazo na
Jesus said St. John 5:24 he that heareth my
manje uJesu wathi uJohane ongcwele wesihlanu amashumi amabili nane ozwa izwi lami akholwe ngokujumileyo nokuphila kuphakade.
Now if everlasting life, what does the word everlasting mean? That means without end.
Manje uma ukuphila kuphakade lisho ukuthini igama elithi kuphakade na lokho kuchaza ukungena kuphela uma yena ozwa amazi ami futhi akhole ngokuthumileyo kunokuphila okungena kuphela kungani konke kubuye nokuzama ukuphinda ukusindiswa nazo zonke lezi zinto manje ke na
if you got life without end
uma unokuphila okungena kuphela angeke ugubhe ukuphila kwakho ngeke ngoba unokuphila kuphakade. Manje uma abanye benu bengathe bafune kubheka igama lizithola phakathi lapho igama lesiGreki linozui ZOE igama lesiGreki elisho ukuthi ukuphila kukaNkulunkulu ngoba uma kungokuphakade yini kuphela into ephakade futhi loyo uNkulunkulu ungukusukela kokuphakade kuze kube phakade wena uNkulunkulu.
Now, if he's from everlasting,
manje uma esuka kokuphakade kuze kube okuphakade uthi ekunika okuphakade kuze kube sekuphileni okuphakade kodwa ke uyodingeka ube yingxenye yesidalwa sakhe esiphakade ngabe kunjalo na. Kuthi uma uba yingxenye yesidalwa sakhe esiphakade lokho kukwenza indodana noma indodakazi kuye okugcwalisa ncamashilo kumbhalo othi singamadodana namadodakazi kaNkulunkulu ngabe kunjalo na. Ulithole nini na lapho umemeza na lapho uya e-altare na lapho ukhuluma ngezilimi na lapho ukholiwe. Sibhaphathiza abaningi kakhulu abangakholwa, sizwa abaningi kakhulu bekhuluma ngezilimi abangakholwa, sikwenze ubufakazi futhi senze izinto futhi sazendlala sithi uma wenze lokhu nawo akukho lutho ebhayibhelini, akukho ndawo ebhayibhelini ukuthi ungakhasela phansi umuntu ngoba wenza lokhu ukuthi ungumKristu.
He believes and his own life bears
ungumKristu ngoba uyakholwa futhi ukuphila kwakhe uqobo ukuthela isithelo sikamoya akwenile bokuthi wenzani niyabo yilokho ke manje futhi uma ukholwa wemukela ukuphila kuphakade
and everlasting life is God
futhi ukuphila kuphakade nguNkulunkulu futhi uNkulunkulu ungumoya ongcwele ngabe kunjalo na. Uma uNkulunkulu nomoya ongcwele kungeyena umuntu oyedwa uJesu wayenobaba ababili uJesu washo ukuthi uNkulunkulu wayengubaba wakhe nebhayibheli liyasho ukuthi umoya ongcwele ngokungubaba wakhe ngakho ke bobabili babengumuntu oyedwa.
And if you receive God everlasting
uthi uma wemukela uNkulunkulu ukuphila kuphakade kuwe manje ke yini oyemukelile na lokho ngifuna ukukwazi niyawuthola umqondo na. Sicela kakhulu isichasiso esibonwa ngokucabanga kwengqondo ibandla belinjalo ngoba lenziwe ihlelo lelihlelo lithola lokhu bakholelwa kulokhu benza ihlelo ngakho abakwazi ukuhamba baqhubekele phambili kunalokho okay ibandla likaNkulunkulu liqhubeka njalo njalo liqhubekela livele lihambe lisuke ngqo futhi lishiye amahlelo ehlezi ngemuva lisukile kuLuther lisukile kwiMethodist lisukile kwiBaptist lisukile kwiPresbyterian futhi lisukile kwiPentecost impela isizathu ukuphila kuphakade kuyaqhubeka niyabo futhi uyakutshola ngoba ngani na ukholelwe enkosini uJesu Kristu. Manje kukhona izinto ezimbili nje bukani kuphakathi kokuthi ungongakholwayo noma okholwayo kuphakathi kokuthi isikhathi sasemini noma isikhathi sasebusuku ngabe kunjalo na. Manje angekwazi ukusho lokhu nje okuningi kwalokhu kuyisikhathi sasebusuku lokho nje engikubona ngalelo fasitela yilokho isikhathi sasebusuku esiyikho qhabo qhabo yonke into yisikhathi sasebusuku kunjalo. Manje bhem njengoba ngihlale ngisho ukubhema usikilide ukupilomba nokuphoza ugologo lokho kusize isono lezo yizingxenye ezingehlukaniseki zesono wenze lokho ngoba ungongakholwayo futhi ukuphila ngobulunga ngobungcwele ngokuthula ngokuzola ngokuthula nokuthandeka nokobudlelwane nokunye nokunye lokho kusiko ukuthi ngoba ungumKristu lokho nje yizingxenye ezingahlonseki zobuKristu kungenxa yalokho kukuwe okwenza lokho futhi uma ukulingisa noma ukwenza ngoba ufanele ukuba ngumKristu ungumzenzisi kunjalo uma impilo yakho ingaphilwa ngobumnandi ngoba kuwena kukhona okuphumayo kuyakwenza kukwenza uzizwe ngaleyo ndlela uzokwedlula ezilingweni nasezingathazweni impumelelo nokungaphumeleli nokungaqondwa kahle lokho akuhlangene ngalutho nakho ikathi u-Israyeli ehlubuka futhi wahlele eGibhithe babehlubukile bazange balahlekelwe isivumelwano sabo balahlekelwa ukuthokoza kwabo kwensindiso yabo. UDavida akazange athi buyisela kimi insindiso yami wathi buyisela kimi ukuthokoza kwensindiso yami insindiso yakhe yayifanele ihlale ifana kodwa wahamba ngesiphetho esingalungile futhi alahlekelwa ukuthokoza ngiyathokoza kwensindiso yakhe. Niyabona ukuthi ngiqonde ukuthini na?
When did you get saved? When did you get
wasindiswa nini na? Wangceliswa nini na? Wagcwaliswa nini ngomoya ongcwele na? Ngenkathi ukholwa enkosini uJesu Kristu ngokuba wemukela lapho ukuphila kuphakade. Kodwa ke kusukela lapho uqhubeke waqala ukukhula, waqala ukukhula, wakhula ngokungcweliswa ngomoya ongcwele nangokukhuluma ngezilimi nangazo zonke lezi zinto lapha. Kodwa wemukela ukuphila ngenkathi ukholwa. Niyabona ukuthi ngeqondo kwethene na? Futhi manje lokho kunjalo. Abanye abantu sebevele banokuphila futhi uzama ukubathola ukuthi benze ukuthize lapha lapho bengakafinyeleli ngisho kuleyo ndawo kwamanje. Futhi abantu bePentecost abakaze kufike endaweni lapho ibandla lifinyelela khona manje isimweni sobuntwana noma ekubekweni kwamadodana. Manje eTestamenteni elidala lapho indodana yayizelwe ekhaya, yayiyindodana ngoba yayizalelwe ekhaya. Indodana yami, iyindodana yami uma yazalelwa mina. Futhi lapho ibandla lePentecost elizala noma lithela lokho ababekubiza ngokuzalwa, ukuzalwa okusha noma ibandla likaMoya Ongcwele ukuthi bazalelwe embusweni kaNkulunkulu. Manje eTestamenteni elidala manje ngoba seFesi isahluko sokuqala kwathi simeselwe ngaphambili ukuba sibe ngamadodana, ukuba sibe ngamadodana. Bekani kulokho ukuba ngamadodana, yebo mnumzane. Futhi umuntu weTestamenteni elidala lapho wayenendodana ezalwa endlini yakhe, yayiyindodana ngekathi zalwa, kodwa kwakukhona umfundisi owayekhulisa lowo mntwana baze bafike eminyakeni ethile. Khona-ke uma lo mfundisi waye waletha izwi kuyise futhi umntwana wayefanelekile futhi ekahle naye yonke into. Manje kwakune wayebeke sethatha kulowo mndeni. Abaningi benu bafundi beTestamente elidala niyawazi umbhalo ngalokho, wayethathwa emndenini. Kodwa uma wayengenjalo wayesalokhu eyindodana, kodwa wayengakathathwa. Bese kuthi ke uma wayesethathiwe wayekhishelwa emgwaqeni aqokiswe ingubo yende, futhi khona-ke kwakwenziwa umkhosi. Bese kuthi ke ukusayina kwalomfana eshekeli kwakusho okufanayo njengokukayise, ngokufanayo nje ngoba wayesethathwe ngokugcwele enhlanganyelweni yomndeni. UNkulunkulu wathatha indodana yakhe uqobo ngenkathi enyusela phezulu, wathatha uPetro, uJakobe noJohane njengofakazi ngomlomo wawofakazi ababili noma abathathu. Wonke amazwi maliqiniswe futhi wenyukela lapho, futhi uNkulunkulu wasibekela uKristu.
Overshadowed Christ and his raiment shine like the sun.
Umoya ongcwele wasibekela uKristu nezingubo zakhe zakanya njengelanga. Ngabe kunjalo na? Futhi uNkulunkulu uqobo lwakhe wathi, le yindodana yami ethandekayo, yizweni ngamanye amazwi, nakho-ke akushoyo kuyikho konke kwakho. Futhi khona-ke wanikezwa ngokulingana futhi kusobala kwakunguNkulunkulu, kodwa uNkulunkulu enyameni kaJesu Kristu ezibonakalisa kubantu. Futhi lapho uNkulunkulu wathatha indodana yakhe uqobo, futhi manje ngenkathi ibandla lePentecostali nalaba bantu ezinsukwini zokugcina lapha sebeqala ukuthola ukuzalwa okusha, ukuzalwa ngokusha, bacabanga ukuthi bakuxazulula. Ngabo mnumzane, impumelelo nokungaphumeleli kwakho, ukungena nokuphuma ngezinto ezinjalo, uNkulunkulu angeke akubeke njengendodana. Kodwa uma uhlala embusweni, hlala evangelini, hlala kahle ngolunyelo lezi zinsuku uNkulunkulu yokubiza futhi akubeke eceleni, akuthathe njengendodana yakhe phambi kwabantu. Kuthi akunike okuthile okuyoza mazamisa izizwe ngakho. Niyabona ukuthi ngiqonde kwethene na? Isimo sobuntwana emndenini. Manje laba ababemlandelile uPetro, uJakobe noJohane, sikhuluma ngoPetro kulobu busuku, umbono omkhulu ukuthi lawo madoda ayephila kanjani ngalolo suku. Kuri manje okokuqala phezulu lapha emashumini amabili noma ivesi lamashumi amathathu nambili lesahluko esedlule, isahluko sesishiya galulunye. Kwathi uPetro edlule ezindaweni zonke wehlela kwabangcwele ababese Listra.
And there he found a certain man named
wafumana khona umuntu othile ogama linguEneya egciniwe, owayeselele ecansini lakhe lakhe iminyaka eyisishiyagalombili efe uhlangothi. Khona uPetro wathi kuye, Eneya, uJesu Kristu uyakuphilisa, vuka wendlule icansi lakho. Wayesevuka masinyane. Kubhekisiseni manje, bukani ukuthi kwenzekani.
And all that dwelt at Lystra and Shine.
Bambona bonke abakhe eLida nase Sarona, bekusani lapha bonke baphendukele enkosini.
Because a man that had palsy was healed, the whole
ngokuba indoda yayefuhlangothi iphulukisiwe izwe lonke laphendukela enkosini ngenxa yomuntu owayephulukisiwe ekufeni uhlangothi.
And today,
kothi namuhla abafileyo uyavuzwa, kothi abantu bathi kungubudemoni kwinjwi lomqondo, kungukufunda engqondo kwengqondo, umuntu wayengafile kwasekuqaleni. Ngiyawubona umehluko na, ukunganaki kwenu ngabuNkulunkulu kunqume lokho esikutshelayo namhlanje. Sizokwemukela ukwahlulela kobuNkulunkulu. Mhlawumbe wonke uyazamazama njengamanje ngaphansi komthelela wezahlulelo eziqhubeka nokuhucuzela. Omunye wabefundisi mhlawumbe uzokuxosha emizuzwini embalwa ezahlulelweni ezizayo, futhi ngethemba ukuthi bazokwenza noma kanjani ekwahluleleni okuzayo, ngoba mhlawumbe wonke usulungele uyavevezela, sonke isizwe ziyavevezela. Ucabanga ukuthi iRussia ayivevezeli nayo, iUnited States nezikhengi ziyavevezela? Ubani ozophonsa lelo bhomu le-athomu lokuqala na? Uma likwenza ligase lilahle yonke into ngaphandle kokubhekela futhi kungabi ibhomu le-cobalt, bekungayini uma ambalwa awo ebengadedelwa na? Ngeke kusaba ngisho nempukane noma isinambuzane ebusweni bomhlaba kusele. Njengamanje kusezandleni zababi abanesona, abantu ababanjwe izihogo, futhi isiphetho salolu hambo lwasemhlabeni ngathi uhambo lwasemhlabeni lushiyelwe ezandleni zababi nabantu abanesona. Kungcono ubheke ukuthi isiphetho somphefumulo wakho sitshenjiselwe kuphi. Uma ungatshenjiselwe ngasezulwini nangakuNkulunkulu, phenduka kulobu busuku ngayo yonke inhliziyo yakho, futhi ungavumeli unyaka omdala udlule ngaphandle kokuthi wena uphendukele kuNkulunkulu. Ngokuba isiphetho sakho sasemhlabeni sinqunywa izandla zababi nabanonya abanenhliziyo abandayo, abantu abangakholelwa kuNkulunkulu. Lapho umzimba wakho unqunyelwe khona, noma yini abafuna kuyenza ngakho manje, lokho kuye kuqede nya uNkulunkulu ibe nomusa. Futhi uNkulunkulu emseni wakhe wothando ethumele izibonakaliso nezimanga nezimangaliso lakho konke, futhi ashumayele ivangeli, futhi abantu njalo njalo babhekise ubuso bakho ngakulo ude nalo. Kufanele ukulindela kanjani kuye ngaphandle kokwahlulela na? Kufanele ukwamukele. Futhi intete yonke ephulukisiwe kufeni uhlangothi, futhi izwe lonke laphendukela kuKristu. Futhi lapha lapho sinamakhosi, namakhosi anamandla, amakhosi amakhulu, namadoda kakhongolose, nakho konke okunye, izinhlupheko nezifo, nabafile nasebashonile, futhi ngibabone bevukela ekuphileni, futhi lesizwe sikuklolodela futhi sikuhleka. Kufaneke yini esasele ngaphandle kokwahlulelwa na? O mfowethu, uma kwake kwaba nesikhathi lapho uNkulunkulu avusa khona abantu bakhe, sinamudla kulo nyaka ozayo, kwangathi uNkulunkulu angagcoba abefundisi bakhe njengamalangabo omlilo, ngokuba sisezinsukwini zokugcina nezikhathi zokuvala. Mukani lapha le ndoda efanayo iyedla, kwakukhona intombazane egama layo linguThabitha, okusho ukuthi Dokha yafa ngenkathi yayisezansi lapho, futhi uPetro wayesenhla eJopha. Bathumela enhla futhi bamthola, futhi bamehlisa, futhi wangena lapho eyayilele khona isidumbu, wakhipha bonke abantu, futhi waguqa futhi wakhuleka. Futhi lapho esekwenzile wayangale, futhi wabamba isandla sayo, futhi wasiphakamisa, futhi yayisiphilile, futhi iphila. Futhi bhekisisani ukuthi kwenzekani, futhi kwenzeka ukuthi walibala izinsuku eziningi ngaphambi nje kwalokho.
And it was known throughout all Joppa, and many
kwenzakala lokho kulo lonke iJopha, nabaningi bakholwa enkosini, abaningi bakholwa. Kuthi namuhla bebeyothi ngiyangabaza ukuthi ngabe yayife ngempela, noma qabo yayisanda nje kuquleka, noma into ethize enjalo. Angikholelwa into enjalo, uchaze konke kusuke. Uma uchaza kusuke okungaphezu kwemvelo, uphume ebhebhelini, uchaze kusuke yena kanye uNkulunkulu omkhonzayo impela, unjalo yena unguNkulunkulu ongaphezu kwemvelo. Kulungile. manje kodwa umisa labo baphostoli nafo wethu babekade belo Jesu babengenandaba bani ukuthi noma ubani utsheni bababizela ngaleyo ngesinye isikhathi futhi babatshela ukuthi izinsuku zezimangaliso zasezedlulile futhi babaphaxabula futhi babafakekilokweni futhi babagcina busuku bonke futhi ngokusuku landelayo babafaka ekwahlulelweni futhi batshela ukuthi babengamadoda angazilutho futhi angafundile kodwa babaqaphela ukuthi babekade beno Jesu ngemva kokuthethelwa abaphindanga nhlobo baya ngale futhi baxoxisana nekolishi baya kubantu bakubo uqobo futhi labo bebuthana ndawonye bechaza lokho inkosi eyikwenzile bahlangana ndawonye basebekhuleka lo mkhuleko nkosi kungani kwenzekile kugcwalisa okwakhulunywe kuprofethi kusobala kungani abahedeni badlange nabantu bacabange okuyize na Wathi impela siphe amandla ngokwelulela phambili izandla semntwana wakho ongcwele uJesu ukuphulukisa abagulayo nezibonakaliso nezimangaliso zingenziwa futhi ngenkathi labo bantu bekhuleka ngenhliziyo yonye kuleyo ndawo isakhiwo sasamazama lapho ababebuthene khona ndawonye esikudingayo kulobu busuku bunye umhlangano womkhuleko lapho esizibopha khona ndawonye ngenhliziyo eyodwa kanjalo nenhliziyo yonye futhi sikhuleka umkhuleko njalo Ngoba sizoba nesinye isikhathi sokuzamazama. Amen. Kapelani Petro owake waba ngumphiki wenkosi, owake akangakholelwa kuyo noma owayeyiphikile, futhi waphuma wakhala kamunyu, futhi uyangena manje wayesemukele umoya ongcwele. Mlaleleni eshumayela. Kuthi kwakukhona indoda ethile kamalingu noma lingukhoneliyo induna yekhulu yebutho elithiwayo lase-Italia. Umuntu okholwayo owesaba uNkulunkulu kanye nendlu yakhe yonke futhi yena abela abantu abampofu izipho eziningi ekuleka kuNkulunkulu njalo njalo. Umuntu njena pho manje hayi khumbulani hayi ngisho owezizwe engesiye ngisho umJuda wayengowezizwe induna ekhulu ngaphezu kwekhulu ngamadoda ayikhulu kodwa wayeyindoda eyesaba uNkulunkulu. uNkulunkulu behlala njalo phakathi kwabantu bezizwe watshela abantu abesaba uNkulunkulu. Ngisahamba namuhla futhi ngikhuluma nensizwa ngithe lapho ngifika ezilweni enye yezinto engifuna ukuyenza bekungukwenyunga futhi ngixa ulane nomfothize owayenze into ewubuqhawe ukuthi wakhuluma ngalowo ayefuna ukumbona ubefuna ukumxhawula ngezinto ezihlukene ukuthi uNkulunkulu wababusisa kanjani abantu ngikathi uUriya ngemva kokuthi uDavide wayethathe uBathisheba omkakhe futhi wathumela futhi bamthola futhi wayezoba kumama futhi wamngenisa ukuze akubeke kuUriya futhi wayengeyena owezizwe wayengeyena umJuda wayengowezizwe futhi wayengumheti iproselyte enkolweni yamaJuda futhi wamtshela ukuba ehle futhi yahlale esikashane ekhaya nowakhe othandekayo unkosikazi omuhle wathi uNkulunkulu makanqabe ukuba ngenze into efana naleyo nomphongolo kaNkulunkulu wami enkundleni yempi futhi wenqaba ukukwenza futhi mfowethu uma ngifika enkazimulweni ngifuna ukwenyukela kuUriya futhi ngimxawule futhi ngithi uNkulunkulu makadunyiswe ngenxa yobufakazi basho ukuthile kimi uhambweni lwami lwasemhlabeni ngifuna ukuya ngale kuDaniyeli ngithi uyazi Daniyeli ngenkathi ungena lapho ngokungesabi phambi kwalawo mabubesi lobo bufakazi basho ukuthize kimi yebo mnumzane ngifuna ukubona umpostoli uPetro futhi ngithi Petro ngalobo busuku ngenkathi usetilongweni nenkosi yangena nokukhanya okukhulu futhi bakhanya phezu kwakho Oh, bengihlala ngikwazisa lokho. Futhi waqala kulandela lokho kukhanya nomnyango wavuleka phambi kwakho, futhi wakuyisa emigwaqeni ngo. Wawucabanga ukuthi wawubhubha isikhathi esinjene pho. Ngeke kube indawo ethule ezulwini lapho bonke labo abahlengiwe befika ngalapho kunjalo na. Kuyoba yinto emangalisayo eyenzeka phezulu lapho lapho bonke abahlengiweyo beza bengena bemasha. Futhi nansi le nduna yekhulu, indlu kaKhoneliyo, bukani ukuthi uNkulunkulu wayekuhlele kanjani. Manje uKhoneliyo waye indoda eyesaba uNkulunkulu, waye kuleke njalo futhi epha abantu abampofu izipho. Awukaze wenze lutho usizayo ngaphandle kwalokho uNkulunkulu akubeke recordini lakho kunjalo futhi wakhuleka wabapha abantu abampofu izipho futhi waye indoda enkulu uthi ngelinye ilanga esemkhulekweni endlini kwafika ingelosi ekamelweni ayekulo, niyakholelwa ezingelosini na? Ingelosi yangena ekamelweni ayekulo futhi yathi, Kweneliyu, sukuma futhi wahlele eJopa futhi cele ogama lingupetro ohlala endlini yalo othi ongusimoni futhi uzokutshela ukuthi wenzeni. Amen. Manje uPetro ngalesi sikhathi wayekade hamba, ngakho-ke walamba ngokucishe kube leshumi nambili ngo, ngakho-ke ukhuphukela phezu esicongweni sendlu futhi wathatha isihlwathi esincane. Wayezothatha isihlwathi ngenkathi esephezulu lapho elindele ukuba balungise idina, futhi ngakho-ke uKhoneliyu wathumele ezansi isosha namadoda amabili azinikele futhi wabehlisela ukuba bathole uPetro. Futhi ngenkathi uNkulunkulu uma ethumela uthile ukuba akubone, wenza amalungiselelo ngaphambi kwesikhathi ukuba le nto yenzeke. Wenze amalungiselelo ezibhedlela ngale ngane izolo ebilele lapho isesimweni sokufa ukuthi babengazi ukuthi yayiyini inkinga. Futhi umoya ongcwele ukhulume endlini, wenza amalungiselelo ezibhedlela okukhulukiswa komntwana ngaphambi kokuba ngisho ngifike lapho. Haleluya. Efinland ngenkathi lowo mfanyana wayelele lapho emgwaqeni efile futhi uyise nonina begijime bephuma ensimini beklabalaza futhi besonta izandla zabo, uNkulunkulu wayelungiselele ngaphambili uvuko lwakhe iminyaka emibili ngaphambili. Ayibonge iNkosi futhi kulobo busuku siselapha kuleli bandla futhi sisahlulwa yilezi zinto esizenzayo. uNkulunkulu walungiselela ngaphambili ukuvuka kwethu, olunye usuku olukhazimulayo uyofika konke kulungiselele selelwe ngaphambili. Futhi abesilisela besifazane abakucabangayo ngezinye izikhathi izimbongo izicula lezi zingoma, wo kuzoba khona umhlangano emoyeni. Kusho eminyakeni eyishumi nantano edlule kulobu busuku ngangimi kulo msamo lapho leshade likhulu ngifundisa, futhi kwakukhona iqembu elincane lempentekostiyane livele Louisville. Futhi angikaze ngikholelwe kulabo bantu besina ngendlela ababenza ngayo. Futhi kwakukhona inelekazi elincane linyukela lapha ukuzodlala upiano, futhi babezodlala elikhethekile futhi bashaye kwencane okokuvikela epulangweni lokubashela. Futhi abanye babo bashaya ngethini lekani, ngangingogxeka kakhulu ngakho. Ngakho-ke ngacabanga kuzokwenzekani na? Uthi owesifazane wakhuphuka ukuba azodlala elikhethekile, waqala ukudlala, inenekazi latshola ukushaya epulangweni lokubashela. Futhi le ntombazane encane nezinwele ezimhlophe yaxuma yaphuma lapha kwiphansi futhi yaqala ukusina emoyeni. Futhi mina ngihlezi sihlaleni sabaklolodayo ngathi manje ngifisa sengathi ubungabuka kulokho. Futhi bengikade ngitshela ibandla lami kwaze kwathi bonke ubemangala ukuthi bengizokwenzani ngakho. Ngangilokhu ngilibuka futhi ngacabanga, bukani kulokho manje uma lokho kungesiyo into ethize kwenza itheveni ngebandla lami. Futhi ngangihlezi lapho ngingazi noma ikuphi okungcono, ngangingasho lutho kodwa enhlizweni yami ngangikucabanga. Ngakho-ke ngayibhekisisa lapho ngenkathi isina, futhi into yokuqala niyazi kathi manje ulinde kancane, angazi noma inelikazi linawo yini umbhalo wakho na. Futhi ngiqala ukucabanga ngemibhalo ngathi kukuphi lapho ukusina kwake kwagcotshwa khona na, into yokuqala ebhayibhelini. Kulungile. Futhi ngacabanga, yini ebenza abasine na? Ngibonile ukuthi abantwana bakwa-Israyeli ngenkathi bewele ulwandle lwomvu, uMiriyemu wabheka emuva futhi wayebone bonke labo bacindezeli beminza, wacosha isikutshana ithamborini futhi waqala ukusina. Futhi washaya lesi sikutshana ithamborini base begijima behle okwini besina, futhi amadodakazi akwa-Israyeli amlandele sina. Ngacabanga lokho ukunqoba. Ngibone uDavide ngenkathi isithando sakhe sihlezi phezulu lapho emva kwefeni siziphephetha ebuka umngane wakhe womfana omncane obuhle uDavide emi phandle lapho. Futhi nakho kufika umphongolo umfowethu uGraham akhulume ngawo esikhathini esedlule uza ngaphesheya kwequma. Ngenkathi uDavide ubona uza wasini wazungeza ngani, wathi uyangiphoxa. Wathi uma ungakuthandi lokho buka lokhu, futhi wazungeza wahamba. Futhi niyazi ukuthini na? UNkulunkulu wabuka phansi ezulwini futhi wathi, Davide, uyindoda yenhliziyo yami uqobo kunjalo. futhi ngacabanga uyazi kunento eyodwa engikhathazayo anginakho kunqoba kwanele mhlawumbe futhi ngahlala lapho futhi ngathola ukumbambwathwa konyawo kwe-Methodist kwami futhi into yokuqala uyazi uNkulunkulu umahluleli wami mina ngaphambi kokuba ngazi ukuthi ngangenzani ngangiphumele miphansi lapha ngisine ngizungeza naleyo ntombazane kunjalo ngase ngithi-ke uNkulunkulu ngikhiphe esihlalweni sabaqholodayo mangibuke kunoma yini lengqondo ngaphambi kokuba ngike ngiphinde ngedlule ukwahlulela amen uNkulunkulu wenza izinto ezinqaba angikholelwa enqwabeni yompeto angikholelwa enqwabeni yobukhukubuku kodwa ngikholwa kwelangempele langoqobo eligcwaliswe ngomoya izwi likamoya ongcwele kaNkulunkulu elishunyayelwe ngamandla nangokubonakaliswa amen ngokuba ileyo nto eyangisindisa ileyo nto engilethe ngaze ngafika lapha ileyo nto engisizile ngenkathi udokotela ethi ngangifa ileyo nto eyangisindisa ngehora lokufa kwami ileyo nto ezongivusa futhi ileyo nto engizoya nayo ezulwini uma ngiyoke ngifike lapho ngizofanele ngihambe ngakho ngoba ngazi lutho olunye ngaphandle kwalokho futhi angifuni ukwazi lutho ngaphandle kwalokho kunjalo ukwazi ujesu futhi yena ebethelwe futhi yilokho kuphela uma ebethelwe khona-ke kubethela inyama yami neyakhe futhi ngifile ezintweni zezwe ngani amen niyazi ngiqala ukukholwa ngiqala ukuzizwa kanjalo qaphelani naku la waye khona he isikhathi esinjena pho umhlangano omangalisayo babenawo ukhonaliyo wathi manje ngihlele ezansi lapho futhi ucele othiwa ngupetro futhi wathi angingaze ngizwe ngaye ngaphambilini futhi upetro phezulu lapho wacabanga nkosi ngizothi kuthathe isithongwana ngaphambi nje kokuba ngidle idina ngilambile kakhulu futhi ngikathele futhi ngikathelele lapho wawela esiyezini umbhalosho njalo khona-ke ngikhole ukuthi wawela esiyezini anikhole na futhi lapho esekwenzile wabona ishidi ledla lonke ligcwele izinto ezinobuzelayo futhi iphimbo lathi vuka petro hlaba udle wathi chabo nkosi ngingumjuda akukho okungcolile noma okuyichilo okwake kwangena emlonyeni wami wathi ungakubizi lokho ngechilo engikuhlabululile wathi vuka wathi kunomuntu okulindile ezansi esangweni futhi qhubeka ungangabazi lutho ngilandele amen manje upetro nezindlela zakhe zobungcwele niyazi wayethi akabele isithunzi ngakubantu ngakho-ke wayefanele abheke ukuthi udlani wayengumjuda wayevusiwe i-presbyterian eqinile niyazi noma ukuthize futhi wayefanele abheke ukuthi wayenzani ngenxa yodaba lwebandla lakhe ngakho-ke inkosi yathi landela labo abezizwe ngokunganaki okwenziwe noma yini yenyukela lapho futhi lapho enyukela endini kakhoneliyu masinyane ukhoneliyu wabutha bonke abantu bakubo futhi wamtshela ukuthi wayibona kanjani ingelosi wathi manje petro ngithumele kuwe futhi ngenkathi upetro enyukela lapho futhi uqala ukushumayela wathi upetro esakhuluma lawo mazwi umoya ongcwele wehlela phezu kwabo futhi bonke bagcwaliswa ngomoya ongcwele baqala kuprofetha ukukhuluma ngezilimi futhi baba nesikhathi simangalisayo wathi singenqaba namanzi na manje laba bamukele umoya ongcwele ngaphambi kokuba babhaphathizwe futhi wabayala ukuba babhaphathizwe egameni lenkosi ujesu futhi upetro wahlala nabo izinsuku ezithile lelo yibandla labapostoli lihamba emoyeni nomaphi lapho unkulunkulu asho khona upetro wakwenza ngaphandle kwedina lakhe upetro wehla ukuba alandele inkosi futhi unkulunkulu bengake athole wesilisa nowesifazane namhlanje kuleli tabenakele noma yikuphi kwenye indawo bengeke anake kulokho okwenzakalayo ngakubo kodwa bazithobe enkosini njengomuntu oyedwa unkulunkulu uzohola indoda efanayo namhlanje abeyihola ngaleyo nkathi ufakazisa ukuthi unathi dingayo namuhla ngethobile impilo ezithobile zithobe ungazicindezeli emuva ungenzi lutho ngaphandle kokuhola uqonde ngomoya ongcwele lokho umoya othi kwenze kwenzeni masinyane ungathi awu ngizolinda futhi ngithole ukuthi kuyini lokhu nalokho kuyini lokho umoya ongcwele athi kwenze hamba ukwenze ukuba-ke bengingazange ngiye efinland ngenkathi umoya ongcwele ungibizela lapho na ukuba-ke bengingazange ngiye ezibhedlela izolo lapho leyo ngane encane beyilele lapho ifa bengingayanga na kungukuthi ulalela kungcono kunomhlatshelo yenza lokho umoya ongcwele athi kwenze esikudingayo kulobu busuku ngokudedela yonke imibono ecinene yethu emidala emincane futhi sivumele umoya ongcwele uyafundiswa lapha yazi ukuthi yini elungile nengalungile kodwa okudingayo kulobu busuku umqulu ogcwele umkhulukazi wothando lukaNkulunkulu oluthululelwe enhlizweni yakho yonke imehluko igeziwe ingcwabe nonyaka omdala njengoba udlula uyeke kuhambe nasiqala impilo entsha isiqalo esisha ngeke uma usuvele uzelwe embusweni kaNkulunkulu usuvele unomoya ongcwele kuwe into kumele ofanele uyenze ukusike uqaqe kulezi zinto zezwe ezikubambe phansi wathi masilahle konke kusindayo nesono esithandela kangaka kithi ukuze sigijime ngokubekezela ukuphila umncintiswano obekwe phambi kwethu amaHebheru isahluko seshumi nambili lahle eceleni yokusindayo buka thini izazi zifika kuzobona ujesu na ngizothatha umdlalo wasesiteji omncane umzuzu nje ngiyabona bathi izazi zintathu sizothi nje zazintathu ujim ujohni nogeorge besingasho ukuthi amagama azo ayeyilelo futhi ziyafika kuzobona ujesu futhi sengiyazibona zonke zilungiselele ukuhamba ziyothatha lo mfo ujim uyindoda impela uyagijima futhi utshela umkakhe wathi esikazi uyazi ukuthini na ngibona inkanyezi ngakho-ke ngifanele ngihambe futhi ngakho-ke uyadula futhi uyapakisha ukuba hambe le nkinga ngabantu namuhla bazama ukupakisha ukuba ngumkristu uma kukhona noma yini oyidingayo ngokuhlukanisa ukuze ube ngumkristu kunezinto eziningi kakhulu ezilengayo manje mama uthi manje mama ngiyaza ngeke ngihambisane ngaphandle kokuthi ngithathe itafula lekhadi lami ngakho ngilengisa lokho ekameleni ngoba niyazi abanye abafana babengeke bangijabulele ngihambisane nabo uma bengingaliphethe itafula lekhadi lami zonke lezi ezinye izinto ezindadana ezikulondolozayo futhi unebhokisi elincane lobugovu ufanele ubambelele kulelo futhi ufanele ubambelele ekuncethezeni okuncane ukuhleba okuncane okuncane kwalokhu lokho ukulengisa ekamelweni futhi into yokuqala uyazi uyaxuma ugaxela ikamelini elidala athi woza manje asambe ikamele elidala likwazi ngisho nokunyakaza lipatalele kanzima laze lakoba imilenze ecishe impela futhi uhlale ukahlela futhi ukhononda ngebandla lakho oya kulo futhi mhlawumbe ukuthi ulayishwe kakhulu lize lingakwazi ukugijima yileyo inkathazo udinga ukuthi lule kugeze kuhlanze ulunge amen yini inkinga ngami na qaphelani lokho kuyikho sengiyababona abanye behamba beqhubekela phambili futhi into yokuqala niyazi wehlile wabuka leyo nkanyezi futhi ngakho-ke into yokuqala uqala ukujikijela amatafula ngale ndlela eyodwa nezishuqulu ngenye indlela unkosikazi wathi uyaphi jona wathi ngilahlele eceleni konke kusindayo okungithandela kalula ukuthi ngizofanele ngigijime lo mncintiswano wokubekezela ngokuba isango lincane nendlela ingumcingo kodwa bayingcosana bayoyifumana kunendawo yakho nojesu kuphela ngekho omunye ongadlula amen wathi ngiyamuzwa ethi awubunga ukhohlwe inkombandlela yakho angidingi inkombandlela ukhohlwa iziqu zakho zasekolishi ukhohlwa yinkonzo yakho yokwethweswa iziqu zemfundo ephakeme lazo zonke lezo ezinye izinto obambelele kuzo wathi lalela ngidingi inkombandlela uzohamba kanjani-ke na wakhomba phezulu enkanyezini wathi ngihamba ngendlela ihlinzekwe ngunkulunkulu unkulunkulu ngihlinzekele inkanyezi ukuba ngiyilandele ezongiyisa kukristu futhi bubusuku na azidingi noma yikupha kukhulu ukufunda kude nakho konke lokhu sifuna ukuhamba ngendlela ehlinzekwe ngunkulunkulu futhi indlela ehlinzekwe ngunkulunkulu yalolu suku ngumbhaphathizo kamoya ongcwele futhi iholwe ngumoya ongcwele amadodana kankulunkulu lokho kuzokulethela isiphetho sakho beke eceleni okusindayo beke eceleni konke okunye asibuyele osukwini lwabapostoli isisekelo sethu siqinisekile unkulunkulu ukufakazisile kithi ngezibonakaliso nezimangaliso nezithombe nakho konke okunye ufakazisile ukuthi unathi futhi emhlabeni ejikelele leli vangeli elinamandla elikhazimulayo lishanele isigidi namakhulu amahlanu ezinkulungwane embusweni kankulunkulu ngonyaka odlule ibandla lepentekostali ledlule lonke ibandla belikhona ezweni ngonyaka odlule ekuphenduleni isigidi namakhulu amahlanu ezinkulungwane aqoshiwe halleluya yini indaba na yinto enamandla kulezo zonke kakhulu ekhona emhlabeni namuhla kodwa udevel ungenile phakathi kwabo futhi wabephula kuleli qembu elincane nalelo qembu elincane naleli qembu elincane ukubenza baxabane bodwa uma bezwa-ke bakhohle ubugovu babo nomehlukano wabo futhi bahlanganise izandla zabo ndawonye izinhliziyo zabo ndawonye njengeyodwa isikhathi seminyaka eyinkulungwane besiyongena ilokho esikudingayo kulobu busuku mngane futhi sihlangane ndawonye ilokho ethabenekele likabranham elidinga ukukwenza lokho onke amabandla adinga ukukwenza ukuhlangana ndawonye njengehlanganyele yodwa njengoyedwa ngamunye uKristu Jesu ingane esanda kuzalwa futhi ihambe iqonde ngo indlela yezinyawo engumcingo sibheke kumqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu uJesu Kristu. Bukani lapha, hayi ukufukela ithabenakele lethu nezimfundiso zalo nokunye nokunye, kodwa ngisho lokhu bangane bami abathandekayo, lelani izwe noma yikuphi lapho enifuna khona, futhi sisho lokhu ngokuqhosha. Ungesikho kuqhosha ngalutho kodwa uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu. Kodwa bukani ukuthi uNkulunkulu somandla wenzeni kuleli bandla elincane. Phendukani nibuke umanifisa. Kuleli bandla lapha ngo laqala lemvuzelelo enkulu eshanele umhlaba wonke futhi kunjalo libuke ngaleya futhi ubone ukuthi linjalo yini uNkulunkulu nathi othandweni lwakhe nomusa bukani ukuthi usiphilisa kanjani lapho sigula bukani udabelo lomhlavuza nezimpumputhe izithule nezimungulo nakho konke okunye akuphulukisayo phakathi kwethu yonke indawo khona ke wayethanda ngokwanele ukuba ehlele ubufakazi besayensi ukubeka ukuvunyelwa kwakhe phezu kwebandla wathatha isithombe sakhe nginathi amen lapho abaxeki bayodingeka bavala imilomo yabo futhi bahlahlele muva futhi bathi ngeke ngisho lutho ngakho amen ngiyajabula kakhulu kulobu busuku ukuthi ngingomunye wabo ngijabula kakhulu ukuba ngumkristu ngiyajabula kakhulu ngokuthi ngihlala lapha phakathi kwabantu abakholelwa kulo mnyakazo omkhulu Lo ngilindele ukuthi kube khona umehluko omncane singabantu kodwa ngokomthetho simunye kunjalo simunye simindawonye njengobunye obubodwa kuJesu Kristu uNkulunkulu usibusisile futhi wasipha zonke lezi zinto ezimangalisayo cabanga nje bekingeke ngibe kanjani lapha aqubulwa wami kulobu busuku kuba bekungengenxa yenkosi lapho odokotela ababedlula bonke bethe bengingeke ngiphumelele kodwa udokotela omkhulu yehla futhi wathi konke kusezandleni zami futhi izophumelela ngimkholiwe kunjani udadewethu yimva hlezi lapho na njengohlaka lwamathambo lomzimba luhlezi kuleso sihlalo esinamasondo ngikathi bemqhubela phezulu lapha ukuba aphaphathize egameni likaJesu Kristu odokotela omnikeza kuze kube sobuseni kubaphile lomhlavuza umudla umqeda cishe iminyakele isikhombisa noma esishaka lombili edlule nangu namhlanje kulobu busuku ekanye nathi bangani abanye ebengingababiza ungenile futhi waphuma kule minyango lapha ungenile lapha abakhubazekile nabahluphekile nabagulayo nezinyonga nezishoshe izimpukuthe nakho konke okunye baphulukisiwe kulo mnyango wodwa omncane nje lapha njengofakazi wokuvuka kwenkosi uJesu Kristu bezifanele sibe yini na belifanele libe yini leli thabenekele lika Branham na lifanele libe yilambu lokukhanyisela imikhumbi elibekwe kwenye yezindawo ezimnyama ukwedlula zonke zezo eJeffersonville uma yake yaba khona indawo ebidinga ivangeli iJeffersonville kunjalo kodwa ikhona into enhle engavele eNazaretha na wathi woza uzobona kunjalo amabala amnyama asiwadingi amalambu emini siyawadinga phakathi uma kumnyama lapho uNkulunkulu ethumela khona ukukhanya kusezindaweni ezimnyama kunzima kakhulu kulula ukuya lapho yonke into ihamba kahle kodwa lapho egijima khona kanzima lapho kukhona khona izindawo ezimnyama izindawo ezimbi ngimele ngithwalwe ngiyiswe ekhaya ezulwini ngumbhedo nezimbali wentokomalo kanti abanye balwa ukuze bazuze umklomelo futhi bakwedla badabule izilwandle ezinegazi na apha lapho abantu behlukanisa izimele nokwehlukana ezinto ezinjalo abahedeni abayizinkulungwane eziyikhulu namashumi amane bayafa nsuku zonke kuthi bahamba bayohlangana noJesu noma bayahamba ukuyohlangana noNkulunkulu olungile nothembekileyo bengazi lutho ngaye izinkulungwane eziyikhulu namashumi amane ziyafa nsuku zonke inani lokufa labahedeni abangagazi balizwe igama likaJesu Kristu liyafa nsuku zonke kuthi siyaphikisana noma ngabe siyi-Presbyterian noma i-Methodist noma cha ihlazela njena pho amahlona njena pho esikudingayo umbona hayi ukubuka khona lapha phansi kugcineni kwekhala lakho buka lapha yaye kugcineni komgwaqo uma ngicabanga ngenamuhla lokho noma okunye ngizophilela usuku kodwa ngiphilele iphakade into ethize kaleya into ethile uNkulunkulu ayimisela ngaphambili futhi ngifanele ngihambe ngiyohlangabezana nakho ngelinye ilanga ngithathe kuningi kakhulu kwesikhathi imizuzu eyishumi ngomusa kaNkulunkulu nangosizo lukaNkulunkulu sekube iminyaka emibili engimcele ukuthi le ngaphindaphinda ngimcele iminyaka eyishumi nanhlanu ngento ethize futhi ekugcineni unginika khona ukuthi ngizoba ngingqongqothe emnyango wakhe uma ngiphila ngonyaka ozayo uma enganginiki khona kulo nyaka niyabo ngale nto engiyicelile kungokwenkazimulo yakhe into ethize bengingamenzela yona ngaleya uzokuvumela lokhu kimi kodwa-ke ngingaphumela ngaleya futhi ngimzuzele imiphefumulo kangconywanyana ngibe namandla kancane endleleni futhi ngiyakhuleka ukuthi uzokwenza lowo ngumkhuleko wami kuye futhi bufakazi bami kini ukuthi uma nje nizongikhulekela futhi ningiphakamise phambi kwakhe ngomkhuleko khona-ke ngingaqhubeka ngingayenza kanjani into eyodwa kungenendaba ukuthi bekuzokwenzekani uma bengingenayo othile ozongikholwa na wena ukakhulu nje njengoba nginjalo nanoma ubani omunye nawe ukakhulu ngakho kunendaba ukuthi besiyokwenzani uma besishumayela lokho ebesiyokusho uma engekho ongakukholwa khona-ke akukho okungenziwa kunjalo konke ukwehluleka akukho okungenziwe ngaphandle kokuthi sihlangane ndawonye futhi sikholwe omunye nomunye ngiyakholelwa kuwe futhi uyakholelwa kimi futhi ndawonye sikholelwa kuNkulunkulu futhi siyakholwa ukuthi umoya wakhe uzosihola manje futhi funk ngabe uyenyuka na ubethe umntwana manje leso yisizathu sakho futhi wothi ngicabanga ukuthi ungolandelayo-ke kulungile futhi uthathe umfowethu uJackson ngakho-ke ngicabanga ukuthi umfowethu uJackson uzoba olandelayo inkosi ibusise umfowethu uJackson olandelayo inkosi nibusise niyayithanda inkosi na ngifuna ukubona izandla zenu niyayithanda inkosi na kulungile dadewethu kethi woza lapha umzuzu nje ngifuna uculeli lodwa nami wonke omunye umuntu uyacula ngizozama ngishe izwi njengoba ngingaba njalo ngoba nginomkhuhlane omubi futhi ngiokwethile ikhanda lami kodwa ngifuna ningisize siculele liculele mnandi lidala futhi unginike indlela ye okuthile angazi ukuthi kuyini kodwa angazi ukuthi kuyini nginike nje uhlobo oluthile lwenothi ngoba ngifuna ukucula livuza igazini nani nonke ngokuba leli vangeli engilishumayelayo livuza igazini anikukholwa na kulungile wonke umuntu ndawonye manje
Then came the Lord Jesus, they crucified him. He preached that the Spirit would save man from sin. Keeps dripping with blood, yes, it's dripping with blood, this whole prophets of old, so the true word of God.
lokhu manje.
Their souls under the altar crying how long for the Lord to punish those who've done wrong, but there's going to be more who will give their life's blood for this Holy Ghost gospel and its crimson blood.
I guess he may manage.
It's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood. The blood of this disciple who died for the truth. This Holy Ghost gospel, it is dripping with blood.
Awujabuli yini ukuthi ngomunye wabo na hlobuluni lwevangeli na ivangeli lifanayo elanikwa bona izibonakalise ezifanayo izimangaliso ezifanayo zilandela inseke yomlilo efanayo because uJesu efanayo kuphulukiswa kwabagulayo kufanayo amandla afanayo kamoya yonke into iqhubekela phambili ngo kuhlushwa kufanayo kuyeza. Okay, can you mind? And who can be so tall and a moon of wound to put you a bong and goes? Hallelujah, Unja, the poet, a bong and goes. Amen. Kugwana manje phakamisana izandla zenu. Baba wethu yasezulwini siyakubonga kulobu busuku ngenkosi Jesu Christu ngamandla akhe ngothando lwakhe nokwazi ukuthi kulolu olukhulu soku oluhloniphekile siphila kulo lapho abaprofethi basendulo belubonile lolu suku futhi banikeza imiyalo mayelana nalo besho ukuthi kanjani ukuthi abantu abanamawala abakhukumela bathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu benesimo sokumesaba uNkulunkulu kepha amandla akho bewaphika lapho athi uyoba khona abahleki abahleka usulu ngezinsuku zokugcina futhi bayohlekisa futhi bajivaze futhi siphila kulo baba ngalolo suku izinqola ziyodlanga ezindleleni ezibanzi ziyogijima manje ngumbani ziyobonakala njengamathonzi zonke lezi isiprofethi esikhulu sicwaliseka ngenkathi Jesu ethi amagagasi abangwa ukuzamazama kolwandle ayobhobokela ezingwini phansi laphezulu osebeni lolwandle futhi lapho izibonakaliso ezinkulu nezimangaliso ziyobonakala emazulwini phezulu njengamasosa andizayo nezinto ngenxa yalezi zibonakaliso kuyobangela umhlaba ukuba wesabe futhi uzamazame bekuyobangela ukuzamazama komhlaba kuzindawo ngezindawo nazo zonke izinhlobo zezinto nokukhungatheka kwesikhathi nosizi phakathi kwezizwe futhi wathi ngalelo suku ukuthi u-Israyeli uyakuqhakaza haleluya leyo nkanyezi endala nemicitshi eyisithupha kadavide iyanyakaza phezu kwejerusalema kulobu busuku okokuqala ngqa iminyaka engamakhulu engamashumi amabili nanhlanu izizwe ziyahlukana umkhiwane uhluma umqumbe wawo.
The wicked ones are putting
forth zihluma imiqumbe yazo ababi bahluma imiqumbe yabo uburoma buhluma imiqumbe yabo ubukomanisi buhluma imiqumbe yabo
and your church
is praying for you. Sibusise futhi sithethelele okwesikhathi sethu sedlule futhi kwangathi singasho njengoPawulu sikhohlwe yilezo zinto ezidlule sicindezela emgomweni wokubizwa kuphezulu kuKristu kosiNkulunkulu ngithumele noma kuphi lapho uthanda khona sengilungele kuhamba yenza kuyala kwakho noma ngasiphi isikhathi sithethelele ngiyasho futhi ngcwelisa leli bandla odumweni legama lakho nenkazimulo nabantu abakulo ngokuba sikucela egameni likaJesu amen.
The Lord bless you.
Ningatala manje inkosi
nibusise. Oh, well, there's going to be a beating in the air in the sweet, sweet by and by. Going to meet you over there in the holy sky.
Na hey kukhona ngifuna ukuhlangana naye ngaphezu kwabo bonke lo nguJesu awukufuni na ukwenza nje uzizo ujabule kakhulu uhlanzeke kakhulu umsulwa kakhulu uzizo nje ngale ndlela na njengokuthi nje wawukolotshwe wonke uthande nje.
Thank you.
Nikutani na. Oh hey.
You have heard of little Moses in the bulrush, and you have heard of fearless David and his sling. You've heard the story told of dreaming Joseph, and of Daniel and the lines you often sing.
Amen.
Oh, there's many, many others in the Bible, and I long to meet them, all I do declare.
Amen.
The Bible, Lord, let it be them at the end.
Ngifuna ukuba lapho nje anifuni na bangaka othi ngomusa kaNkulunkulu ngifuna ukuba lapho ngomusa wakho Nkosi mayibonge Nkosi kulungile 14 Neville
all right
unyako musha kini na nonke uNkulunkulu anibusise.